Muraho neza amazina nitwa Patrick nkorana n'umushinga wa Uniting Victoria Tasmania Limited. Uno munsi tariki 9 z'ukwezi kwa 11 2020 nifuje kubagezaho amakuru y'ingenzi agenga impinduka kubijyanye na corona cyangwa se COVID-19 muri Victoria. Uno munsi abantu bemerewe kugenda Melbourne n'abandi bemerewe kuva Melbourne bajya mu byaro bya Victoria harimo Shepparton, Wodonga n'ahandi nta mpamvu n'imwe. Nakuvuga ngo ushobora kujya gusura nayo cyangwa gukora ibindi bikorwa byawe byose bitandukanye. Itegeko ry'uko abantu batuye Melbourne baremerewe kugenda ibirometero 25 by'aho batuye ubu ngubu ryavuyeho. Muri ibyo bikurikira rero abantu bashaka gukora bashaka kujya mu biruhuko bakabukinga amahoteli bakaja mu makampingi ushobora kubikorana n'uwo mwashakanye mukajya muri hoteli imwe cyangwa n'abandi bantu babiri bose muturanye cyangwa se mubana mu nzu imwe mwoja mwobukinga muri hoteli imwe. Agapfukamunwa karacyari itegeko. Igihe cyose uzava mu rugo ugomba kwambara agapfukamunwa. Ubu nyine hemerewe abantu babiri muri buri rugo ko bagomba kuza kugusura. Abana ba munsi y'umwaka umwe ntago barimo muri uwo mubare w'abantu babiri. Ni ukuvuga ngo n'abantu bashakanye nabo ntago barimo n'abafiyansaye ntago bari muri uwo mubare. Ku bijyanye no guhura ko hanze, ni ukuvuga ngo abantu 10 bemerewe guhura hanze. Abo bana b'umunsi y'umwaka batarimo. Ni ukuvuga ngo guhura hanze bisobanura ushatse kuvuga ku mapake, ku mabici, mushobora no gutegura isabukuru mukayikora y'abantu 10 bo mu nzu imwe mwese mukajya kuri paka. Mushobora kujya muri holiday muri Victoria mugakora camping n'ibindi byose bisa nk'ibyo ngibyo. Ikindi ku mikino yo itari hanze hemerewe abantu b'imyaka 18 abantu 20 bashobora gukina imikino yo mu nzu harimo nko kwidagadura, kubyina n'indi mikino yose ikorerwa ahantu mu nzu bashobora kubikora ari abantu 20. Ku bijyanye n'amadini cyangwa se amatorero bashobora guhura hanze ari abantu 50 na kongeraho abayobozi babo. Ariko hari ibintu bagomba gukurikiza mu gihe bari bemerewe guteranira hanze harimo nko kudasangira ibyo kurya, ibyo kunywa no kwambara udupfukamunwa bagomba kubikurikiza. Naho ku bijyanye no guteranira mu nzu ushobora kugira abantu 10 kuri buri gurupe ndetse n'abayobozi babo cyangwa se abantu 20 mu rusengero runini. Nabwo kandi hari ibintu bigomba gukurikizwa harimo kwambara udupfukamunwa n'ibindi byose bisa nkabyo. Aya mategeko azatangira gukurikizwa vuba kandi azubahirizwa mu gihe cyose. Inzu ndangagaciro cyangwa se inzu zo muri komunote harimo amasomero y'ibitabo, inzu z'abaturanyi bahuriramo zigomba gufunguranamo ku bantu 20 ariko bakicara 10 bagiye batandukanye. Ikindi kandi leta ya New South Wales yatangaje yuko umupaka wa Victoria na New South Wales uzafungura ku minsi 23 y'uku kwezi saa 6 za nijoro cyangwa se za mu gitondo ubwo abantu bazaba bajya bemerewe kujya mu Sydney guhera ku minsi 23 ubwo n'umunsi ukurikiyeho ku minsi 22 abantu ibi andi mategeko aziyongera ku buryo abantu 10 bashobora guhura mu nzu harimo bashobora guhura mu nzu imwe ibijyanye n'amadini gusenga amakwe n'ibiriyo nabyo bishobora kuzongerwa abantu baziyongera ahantu abantu bahuriye bazaba bemerewe gutunga guhura ari abantu 100 mu nzu cyangwa hanze abantu 200 ubwo no kuvuga ngo aho bacururiza ibintu bijye bitandukanye tuzabategurira indi audio ubwo ino minsi zaba iri kwegereza nimbukeneye amakuru arambuye wahamagara kesi waka wawe cyangwa se ugahamagara kuri nimero ikurikira 0358 31 61 57 ukabasha kuvugana n'umuntu umwe mu bakora muri Uniting murakoze cyane ugire ibihe byiza.